mukama yangu wakaba sanyuse ensine we kugana ngoli na katonda yonabya mpewo wilaba yesu bamugana na yamaliriza yikabaka kati mukwano womula wabadde n'entalo mutima muleka kulwanire entalo zaffe yazisobola nze mmanyi mukama talireka babe maziga yesonga lwaki yajja nakuwa obulokozi oyajjawo ebifume banabayota n'abawa amazzi abayala n'abawa emmere esanyu lyakuleetera terikoma abalabe bo bangi naye abalikulu lwo bangi okusuka olinga bikooye naye tobitambuka maasobola nnyo yadde nse kuganye ekyo tekijje mukama kunuuyiro falaawo yalina amagaali mangi naye gonna mukama yagamalawo malaya yefusa mukike kinene banne bamugoba abasegulire ndowooza bamulabanga kikolimo nadduka olubabu teyayomba obokulwana mpaka mu bantu bali abatagasa abanyomebwa kimanyi ekikulu yali musajja mulwanyi era ayina katonda kale nga tagigumira laba lumu bwe wagwawo olutalo mu bali atabamugoba ebintu bya mukama bikutabula laba tebaddukira ye abalwanire eyalina ekifume ndowooza n'abatunga bamusooza nga talina awolereza yamaliriza yabafuga bonna abalabe bo bangi naye abalikulu lwo bangi okusuka olinga bikooye naye tobitambuka maasobola nnyo yadde nse kuganye ekyo tekijje mukama kunuuyiro falaawo yalina amagaali mangi naye gonna mukama yagamalawo nakasozi namulaba era mumanyi ewaabwe bamugoba lwakulogoka anji namuwerekeza akabazi ng'era bw'omanyi omusota tebikwatagana n'amafuta nesengawe yali amuyunye naye namusibira kamukoye bambi mu kaseera ako yakwata ekkubo nagamba mukama byonna gyotwala twala nayitanga mukama emisana n'ekiro munaku ennene yesu n'asembera yawulira namugamba mbuulira ebizibu byo yesu n'amukyusiza oluyimba namugamba nze ndikululu ne batuubira abawo obulokozi tebakyasaala abasinza yesu mwana wange abalabe bo bangi naye abalikulu lwo bangi okusuka ngabikooye naye tobitambuka asobola nnyo yadde nse kuganye ekyo tekijje mukama tekimugyawo yesu yalina amagaali mangi naye gonna mukama yagamalawo yesu oyo abalabe bo bangi naye abalikulu lwo bangi okusuka bikoye naye tobitambuka maasobola asobola yadde nse kuganye ekyo tekijje mukama kuluubiro falaawo yalina amagaali